Bismillamon hebyan ko be teddube ka taskaramon yonterejo dande fulbe komi woni cierno modumba hide wondi e der silmaaji cappanta tiaroji di e hino tobbe mawde de kalten do mun den hande toboji no addi fitinaaji mawdi e der gure ka rewo Nigeria yimbe duudube no habbi faabo gumnati e yahan yobe ka tajere dida bere taskaram men kedoden jantore nultondirado vewa fulfulde e ngal diwal rewo Nigeria ka tajere aranere en kalan ko faati e dalle de dofta kisaria sukabe Afrique no nangude laawi faade Europe wala Amerika fi dabbugol ngurndam ne widan e biol dubbe en netoto andudol ko honno ma ko woni sabu ndu yaadu e ko woni battane mun e dunde Afrique en yewtidan e kadi Diallo sardiyankejo Mauritaninaajo kadi mi landino selludal en Diallo horejo dawro e jagordo arano kiddo lesdi Guine miijo makko e alhalio
kon ɗum woni ittude ɓe ton woɗɗintina ɓe leydi maɓɓe e mawɓe maɓɓe haray ko no woodi ko haani wadde ko waɗaali
on nanan ko heddi e yewtere nde joni joni karogere men diaspora hande ko lural CDAO dental leyɗe hirnange Afrique woni tuugode maɗum woni tuugande yewtere nde on heɗoto ɗum ka timmode taskaram o
jowlol sukaaɓe
alhaali ɗalle ɗe rewa sariya no jokki addude sohlaaji e nder leyɗe Afrique e balɗe ƴaɓɓiiɗe ɗannotooɓe ɓurɓe temedere yoolike e laakun iwrukun ka wuro mbuur lesdi Sénégal ko fanɗi fof ɗannotooɓe nogas e jeego saami ma mbi'en maayi e ɗum hay si tawi noon caɗeele e tampere no heewi e mum sukaaɓe no jokki tiindagol pelle njaare e maaje e etagol yahdu Europe e Amérique wono holliri nde jantore Seydou Nourou Ba gila Dakar
kaɓe jaggi men kadi Algérie yeeyi min tampi men no feewi
Cheikh Oumar Kandé yahete ko duuɓi nogas e joyyi o suwa taw resde ɓesngu ala taw o woni ko e cagatagal makko e jiilaw o ummi Algérie o yiilotono ko laawol kono henaki
ummaade Algérie faade Europe laawlo ko ma jaha Maroc walla jaha ɗum ɗo no yeyde Tunisie ƴefta bateau walla ƴettagal jaha ɗum ɗo Tunisie Italie walla jaha Libye
laawol heɓaki ɗon haaɗani ɗon o wuuriɗon ko musi kanko e wadɓe ummiɓe leyɗele goɗɗe e Afrique
Algérie min ko Algérie min jagga kaɓe jaggi men kadi Algérie yeeyi ɓe tampi men no feewi min nayi min prison min nayi min ɗum ɗo no yeyde jugement ɓe jugi men dal ɓe namdo men ko hollum batonga a faami mari onngalaɗo koɗon to moɗon a faami ɓe piya men kadi a faami fof billahi dal
o arte leydi makko Sénégal kono o woppani so tawi o yi lawol gongol ko jokkowo
comme sukato hooso mbatta décourage kadi mbatta décourage somi dañi golle ɗo golle moƴƴa mami gollum jorin golla ei somi dañani kayi ko dañi kaala seeɗa mami yew lawol de inchallah soble jaɓi
wonɓe wonɓe he ladde tampuɓe no feewi o jeeya ko leydi Guine kanko e Sénégal naaɓe walla ummiɓe Côte d'Ivoire e woɗɓe aɓena guura musɗam e nder ladde toola heela ladde Niger eɗo wiyete Agadez caggal naɓe dutta
minen ko woɓɓe sukaaɓe wonɓe ɗo ɓe fof ko woɓɓe immiɓe yaltude fiɗaɓɓe ɗe pumma e rewa Niger ɗo rewa ɗumande hono ma wiide Libye yara Maroc yara Tunisie walla Algérie ɗo kono minen sukaaɓe woɓɓe ɓe ay ko noon ɓe woni wonɓeɓe ɓe fof ka fayda kala ko Europe ɗo nino pour ɗannagol heede Europe to natirgol Europe o quoi ɗum ko faalaɓe yarude Espagne faalaɓe yarude France faalaɓe yarude Italie hay ko ɗum ɗanninoɓe wonnoɓe
kono no Cheikh Oumar Kandé ni kamɓene ko tampere tan ɓe guuri guila ɓe gummi leyɗele mabɓe
kono no min immori e tampereji komin hawri e leyɗe naariɓe arabuɓe ko surtout hono Libye e Tunisie en ko no foti mettude ni ɓe nangamaka nder ndiyam ɓe jamtama kalisaji ko wondirma ndiranta anda e hoore maɗa kalis on no tiiɗin satirima neɗɗo kadi waɗi hono prison ji ko noon min yangori e nder Libye on min tanti ha min tanti
dubino gastagal hande sagataabe e nder dawla afrique na tan jilo labi be ndewa les en ngura musdam e ladde ha tente ladde sahara be ndewe laade ha ndewa don keddo e maaje kala e mabbe tahanum ummade so wana yilade ko dani ha suro sura besngumum
itno men to amen kuro yaade yeso wadi torde mawde mudum be adude ceda ko nafatero ko baa mudum
seydou nokoba vewa fulfulde dakar
on nani ka jantore do lette e tampere no duudi e der di laawi di be sukaabe rewata holko woni miijo hediyankobe dum
miijo mon e mum
miijo mon e mon
miijo mon e mon
hediyankobe vewa fulfulde neldi men miijo mabbe ko faati e dalle de rewa sariya ko katongo de whatsapp amen be rewri kedoden
assalamu alaikum indiam docteur ahmed amayo mi do tawi ha wuro bietongo douala har kamburi e hande min kam ha ko raayam kam dubbe hande tawan mauni be jangi be mari dereji wobbe wobbe jangay amma hande kugal wala bido adama bo musamman dirkeetu mauniro o maran haaji kanko bo o wada hande kanko bo fiima ko to ngamman o tefan lawol ngol heparta o hewata cede kam fu o tefan to dum man do dum do wada muskila yidi to ngamma min kam min do tora gomnati larta hande yaake derken larta yaake kude derken yaake jangirde wona andal man hokkan be dabare dabareji to be hebata kugal be man
min wi Omar Abdullah min tawa gallo nyame leydi Niger do e filla joh leydi janani ko wala e lawol no wodi sababuji kewdi kayillu adunaro Allah singi dum yaha wartan won caka leyde tagaɗo wawta joɗi nokku gotu o wana he muyɗe tagaɓe noon ko dilla jaaha leyɗe janane dilla ko wana talki tawra farrati majum no wolle majum sanne neɗɗo fu tawaɗo wala ɗereji wala talki jahangal fuu no watte nder himɓe bomɓe le himɓe gaɗoɓe bonandaji non waɗana jomu waɗana leyɗe du
on jarama min ko Aissatou Balde mi nete ko mi syndicaliste ka CNTG woni ka hakkil fopp yaadu leyde porto yimɓe ɓen anda siɗen kan leydi men hiɗe wawi gollude ɗo kadi wawen sortade e tampere kono il faut anda ko honno gerdata ma si tawi a voyage no wodi kadi no maniére no yarirta hara wana yahugol e ndiyam ma e jaredi soñjoɗa lertoɗa no wodi kadi maniére no yahirta hara ko a heɓa visa laaɓuɗo yaha ha hewtoya sa hewtoyi toon hande kadi a heɓa secourji
Assalamu alaikum Indiam Suleiman Wali journaliste producteur ha radio Sawtu Linjila Gawndere Cameroon min ko wawata vigo do immigration clandestine kam o yi dirke min do jangan hado haliddi mabbe woto be jinnini jangugo mabbe hebi dereji mabbe wala kugal dole on feren sottata wuro ko bu sottata leddi biya bi heba kugal haliddi fere amma min kon wiyata ko mi wasata gomna be saroen hande to ɓingel ma jangi na dole ono huwa kugal gomna to ano mari cedi seɗɗa a heɓina mo ɗan jari o nanga ko lumo ono fila ko bo a heɓina mo ni babal kugal ni je o heɓata o fila o heɓa
ko ɗum wonno jiyanɗe heɗiyankoɓe VOA fulfulde ka tongo de whatsapp amin e bi on limoje gouvernement dawlaji ndentuɗi amérique e nde hitande ujune ɗiɗi e nogas tati ɓuri ujune capanɗe jowi e jeetati afrique naaɓe naati amérique tawa ko rewruɓe ka kerol mexique ko sénégal mauritanie angola e guine woni leyɗe ɗe ɓiɓɓe mum ɓuri ɗuɗugol e ngol ɗannagol ngol ɗoftaki séria VOA fulfulde landi selludal en diallo hoorejo dawro e jagorɗo arano kiɗɗo lesdi guine holko woni bi'ol makko e ko sukaɓe accata leyɗe mum tiindo caɗele mawɗe etagol yaadu europe e amérique e hino jabawol makko
si tawi on yimɓe ɓen no iwde takko mawɓe mum iwde takko leydi mum pelletti ɓe yiɗi mawɓe maɓɓe ɓen eɓe yiɗi leydi maɓɓe ɓen ko ɓe on tigui lando ma miijo miijito inna kon ɗum woni ittude ɓe ton woɗɗintina ɓe leydi maɓɓe mawɓe maɓɓe haray kono wodi ko hani wadde ko waɗali haray ɓe taw ɓe wawata heɓude ton folgal no ɓe wurira e hoore sutura ɓe wallito ɓe gure maɓɓe ɓe wallito mawɓe maɓɓe hara mawɓe ɓen wona ronkino donc dun don fo ko be ndare ardi be lendi leede den ndara ko honno gerdata wallito yimbe ben be hebano be wurira e hore sutura kaledi mabbe sibi wadal dun don haray wabbe jogi be dole gollugol jogi be hakkil ko suka ben jogi kon fo aray gollana leeda go acca lendi non den ay dun don wana ko moji sara dun don on tin halal fi luttobe kalawol parce que be kaka baharu rewata wabbe rewa e datte sattude luttay mum buy lutti e mum be gouvernement ji din dara no hebira solution din problème din o gol dogugol yimbe ben leede mabbe den
ko selludaren jallo jagordo arano kiddo lestigine hedi don do joni joni jabboden kodo dande fulbe
kodo dande fulbe
ande hide wondi e Kali Diallo on ko deputyjo Mauritaninajo mi yewtidi e makko adido seeda hedoden Kali Diallo mi yettima
charlon mi salminima mi jurima
e alhali dalle de rewa saria no jokki addude soholaaji e der leyde Afrique bi olma e dum Kali Diallo
charlon mi salmini bandirabe hettibe e VOA fulfulde fof yandame dum ko sabi dum ko leydele Afrique ardibe leydele Afrique president ji Afrique be mballani jeunesse o sukabe mum mabbe non danji ligeyaji wala danya do mbawi changude golle ha mbawa rende koy mum en e wallude besngum mum en sabu so sagata dalima yidi yoltude hujja mudum jagge soke so yehi ha boyi ko bibbe Afrique nabe fof ndogata continent africain kono non mi wandane e dangol mo rewani lawol dum min mi wandane hen hay sin ko neddo wuri cadele e der leydi mudum ina foti habade ngam waylude ngurndam mudum kono kay wala ruttude yettude fitando mudum ina wada dum e laade ina rewa e der ndiyam maaya e der ndiyam e teslidi ina ngoya en ji dum de do balle dum wadi do do mbur legal no worno ma won temedere ko fawi suka hande yolima mayi
hitande salinde de ma jabbinde de ujune didi e nogas e tati lappi lappi sukabe rewbe bikoy no rewa Nicaragua natira Mexique ngam arde dawlaji dentudi Amerique e biol limoje gouvernement bibbe Guine Senegal e Mauritanie no tawa e burbe dudde eden dalle
dum do ina wadi particularité mawdo sabu eden gandi to Guine to Mali to Senegal to Mauritanie to eden gandi potal ala e bibbe Mauritanie bibbe leedele do edo tenkinon e der leedi Mauritanie eden gandi wonde ko sukade tognatede ko sukade halade liggade en ji to Mauritanie do ko buri heewde hande bibbe Mauritanie nabe ina mbara e der commissariaaji en ji Soufi Oul Sen wala ko der commissariat en ji Oumar Diop hay nokko halaka kono kadi eden gandi wonde wol wombe Amerika yanobe gile ko boyi kambe kadi eben jeya e funtobe sukabe meden wombe Afrique be ebe yabe kane wadi likey kane wadi ngurna welnam ko dum wadi himbe be sukabe meden ndogi hande ina moltoyo tonto Amerika
Kali Diallo buy kadi no fela njubudi ma bien coopération hakunde leyde Amerika Europe e leyde Afrique no wi'a kan dun alana leyde Afrique nafa kon dun awiwda dun
ko halda ko non holno jidirta caggude jeunesse so tawi a wadi de partenariat wala wadi de accord yewa jeunesse o hol intérêt makko e der ko watta ko jeunesse wadata ko consulter jeunesse hedetake jeunesse nanantake so jeunesse hali wi'a fotani halde on jeunesse wawa jodade Afrique
Kali Diallo kadi taskama wondema balle de rewa saria no iwra azi no iwra futnange europe e mana wona sukabe afrique nabe tun woni rewde de dalle de rewa saria
aha de do dalle de rewani saria wona afrique nabe ko joni be yiti dum kono non ittata wonde enen condition ngurnam melen gayene e eden bawi halde ko nganduden ko eden nganduden ko cadele de ngurden de
Kali Diallo anko a deputyjo Mauritaninajo mi andintina dum liggema ko wotugol sardiji ma wi'en sariaji mballito wotude politikji ko mbawi ustude cadele newina ngurdam jama holko woni eppoje de hebluda ma de miijida heblude e bangne dalle de rewa saria
e de do balle wadi joni balle tati be addi dosde e der assemblée faati e dalle de rewani lawol kono e ko addi ko projet de loi be addi be wala projet de loi wala di adapté ngam wallude sukaabe afrique yahondirde e der leydele mabbe donc non firti ko muritani paade union européenne hokkibe 210 millions d'euros ngam wawde wallude be riwtude bibbe afrique naabe ummotobe leydele godde ina rewo muritani via l'atlantique pour wawde yaade europe en yidum minen darnde amen hen tan ko bibbe afrique naabe yobe hokke hakke mabbe e der leydele mabbe njodo e der afrique kono non so be yidi yaade yobe yiro lawol taw ko lawol rewngol sariya be wawa dannade be yaha be arta e dow jam kono dum do kadi il faut ko wetne e der les ambassades ambassade états-unis au niveau de la mauritanie ene foti kanyum ne kadi wallide yimbe rewobe e lawol be ene yidi dannade taw dum do wana hunde musnde e citoyens di so be ari yilade visa
kali Diallo mi weltanike ma VOA fulfulde yettima a jaram
cerm
ko dande fulbe wonu don e hedade mede weltani on kalaka wawdo wonde aduna on iden natano joni tajere didabere taskaramo jere didabere taskaram men o hande en kalan ko fati e toboji mawdi addudi bononda e der gure gonde ka rewo Nigeria en heddoto jantore nultondirado amen Bappa Adamu Jakusko jahen kadi lesti Niger kalen fi kosam karogere men diaspora hande en yalti yankobe afrique nabe no kala ko fati e rural CDAO
ngurdang fulbe
ngurdan jamare no bitti e der yoga e gureka rewo Nigeria sabi dum ko fusude e barasi alo wonudo Maiduguri dum non addi wame tidudo ilamji nati e kodoli e bonni ciudi e jogoramji ko Bappa Adamu Jakusko woni nultondirado vewo a fulfulde ka diwal iyobe
himbe goran be ujineje temer enayi de libale mabbe dalila fesha gombele alaw der Maiduguri lamorde jeha Borno yebre Nigeria woylare mawdo hukuma ballal be masibu hebi ka lesdi Nigeria bi eteka nema Haji Zubaida Umar andini non hamo be ziwiki dum tammi yimbe kewtube chapande tati enjoye dido ndeli yonki wakati masibu duum mi hebi haluduki e goto der yimbe Maiduguri bi etedo Abbas Muhammad do fesha kembela alaw e wonnere ndiyam dam wadi
to alhamdulillah ni ndiyam man dan wadi bononda kam amma dan sali joni dan fudi lordi bawo madan wadi bononda himbe ndero halaji dai non himbe wobe fere tieji mabbe dole be egga ndiyam parti be tie battule ma battule gabada ya ummi reta wuro man pat ndiyam man meme reta wuro ay Maiduguri bo wuro mango sosai
wurna battule gelle Maiduguri ndiyam mela alaw nyami der ha elamorde lamido gelle den Shehu Borno e julirde jumba maunde de yeso lamorde Shehu den der inaje de ndiyam wonni mallabo nyami kautidi e lumo mango go misi de den bi'etengo Monday Market e lumo nai ha e kabbordu tuba en bi'ata prison ndu kabba be buran be temerde didi chopti ndoggi der mabbe bo ha e Boko Haram en sata gikku en hukuma wallutuki yimbe be masibu hebi wi ha joni ka don tini wallutuki wurtineki yimbe wobbe be tampube wurtaki iga bale mabbe ko ndiyam dam telli Jiha yobe keddu ha e bornofu fottiji e wonnere ndiyam tottobam gese gawri duudde ndella dalila ndiyam dam dillidi e gawri ha e relleke barwe mallabo date jokkude galluje jiha kan mawde mi hebi haluduki e Muhammadu Sani mo gelle bornokici nder jiha kan ka yobe mo ndiyam dillidi e gawri gese bornokici
kera ala je min gonno be dan belo ngokko ko min jareno da dan da bo jan wari fu won mi didu ala jede bo gele kan wara ko hori gaba de ndiyam en don jodi banne kero keji ambali do ne ke wara ke der modum ne dai ma dum awa dum ndiyam tawani bila haddine te e daru ta hu hanje tan wala goddu ku ngeta a gonno di jahar yoddo wara ko wandani ni wala patte hu goddo wara te ma ko dum waddani ni kam hanje wodi tokko jan bawo dama hu e hanjum ba don nani wata ni inare kan wale kilometer goma dum fu
Kero rohoto ngol woni do o papa Adamu Jakusko Radio America iga damatu jiha yobe
ngaren e yewtere men yowitinde e kosam Amina Jofo nultondirado amen Niger yidi e wailobe kosam nyame ton kedo den jantore mako
kosam ire dannine sonnire non ger kay non ni jabirta
gille dubi ujunaji didi e jeegom Niger fuddi no juula nyalloma julde kosam Niger kan durugol no wodi nafa sanne gam no yara faggudu leedi de yeso Aisa Manga no tawa dara rewbe wayloobe kosam o ekkiti rewbe kewdi no kosam wayli titti
e pullo kay no taw golle kosam ani neddo gilla nyande do ummi le kosam ummi ummaka le kosam le pendida kosam ire dannine sonnire no ger kay no ni jadirta din kay an proji amu teddimi woni wagasi woni wagasi don wagasi on de min gadi min gadi dum brochette min gadi dum brochette min tan so de du sanne min keba han ko man duji
kadi sumana jaro kosam sanne o wi no weltoro sanne e juldi ko kosam ittana der fufu duniyaru
mo yaray kosam di tampi dan gite mun no buman non o min kay mi yara kosam suka be am no jara kosam wala mo yarta gam min kay banuwal bumbo labirani be pullo wi banuwal fu hanti
Boubacar Alzuma horejo walde gajel sudu baba hawrinde non ko durobe o wi horebe leedi Niger no kani ada dabareji moddudi ko hokkata kosam dima kum
e sador mani burka hewde kan woni gineji gullirde hejira himbe dabel sai fusa aji watte hanu noy watta dabareji dese ko watta baylul kosam na noy kosam hebirte noy watta keben na'i bali geelodi tay ko soosi godudi kosam e kiwda sai golle den bandu ardine e faande sirio himbeje hanu chefe chefe ko ete chaine de valeur do tawa durobe ben e bayloobe kosam ben sonnoobe kosam ben gaddoobe safariiji dibe cewodiri no wodi be kokkedu balla kaaji
hawrinde biitende amfile ko hawri golli roobe kosam der leji Niger der mabbe na tawa debbo oni biitedo Aisha Diallo Aisha Diallo ni o wi no nodda e durobe waylobe kosam be kokka kosam sembe e kokka golle mabbe sembe
kula ku yofai la kosam hande sa taurama kol se didi na tati fu no wajjo yi baade ma sa Allah yabi ana foto da baaje e ko e majje no na foto le filla kosam
Amina Jofo nyame VOA fulfulde
Eliankobe tedduɓe meɗen weltori jikke ɗe fawɗon e dow VOA fulfulde joni joni yiiden e yaltiyankoɓe Afrique naaɓe karogere men diaspora
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 rogere men diaspora no tuggi hande e lural leyde CDAO dum woni dental leyde hirnange Afrique idon andi Mali Burkina Faso e Niger yalti e ngal dental wuren gouvernement Burkina Faso moini passeport keso mobe momti inde CDAO e hore mum yoro mangara yewtidi e yaltiyankobe Afrique nabe ko fewti ngal lural e der CDAO
ko heɓi ko seeda yawo yimɓe kewɓe ne ngannduno ɗum ɓaade ɓe mbino so seeda yawo rentaaki koye fusde fayi. Alpha Diallo,
seeda yawo tawi gila duuɓi ɗuuɗuɗi jooni jama on kino wutino golle maɓɓe, jama hoolaaki golle maɓɓe, sabuna jamaaji ɗin no miiji seeda yawo ko syndica ko fedde nde anndanɗa hoore ma ko chef d' état ɓe tun ko laamiiɓe afrique tun nde jooɗani. Donc ko ɗum addi tawi acteur politique ɓe, acteur ɓe société civile waɗayɓe réflexion ji fii probléme ji wonɗi albalawoji waɗayɗi afrique. Tawi ɓurɓe ɓen lannino heɓude déception fe CDAO, hiɓe sikka CDAO jooni alaa waɗde golle mum.
Abdoul Sattar Li, professeur to Paris leydi Faransé, wii ko maali Burkina e Niger mbaɗi ko ne faamni
ko CDAO gila darna goonga e goonga. CDAO won ardiiɓe ɗum mbaɗaani ko woni darnde CDAO. Ɗum noon haɗata kadi CDAO ko moƴƴi waɗaama hen no feewi hakkunde économie, hakkunde leyɗeele ɗe, woni hakkunde Sénégal, Mali, Burkina, ko heewi waɗaama hen, ko ngannduɗaa vraiment yimɓe ne mbaawi hen, ne mbaawi hen fawde gite munen. Eeyi, won hen ko ngannduɗaa ko ɓe tooñaaɓe. Eywa, ɗum kadi mum kadi il faut yimɓe ɓe njaɓana ɓe ɗum, yimɓe njawtuda e maɓɓe haa ɓe ngarta hen ko ɗum woni ko nawata Afrique yeeso, ɗum woni ko nawata économie yeeso. Kono so yimɓe ceerti Sénégal e Côte d'Ivoire njaari bange, Mali, Niger, Burkina ñaari bange, ɗum ɗon vraiment wonaa ko yimɓe ɓe njiɗi, wonaa ko nawata Afrique de l'Ouest yeeso.
CDAO fot fusde e wonde darne wa ila yewtere waɗe haa yaltuɓe ɓe ngarta. Hadi Li, ingénieur informatique de France, yiɗi kañum koyo yewtere waɗe sabu leyɗele CDAO ɗe fof kamɓe njiidi yumma, kamɓe njiidi baaba.
Eyi, min kam min mbaɗimi ko suwete ko AES natte CDAO, AES natte CDAO, comme ça enen fof enen leyde Afrique de l'Ouest de mbaɗen union men, dañen doole, dañen des idées, liggoden ensemble comme ça sans gofu daña jamfoore walla goɗɗum quoi, comme ça yimɓe mbaɗa repartir sur de nouvelles bases. Ko ɗum yimɓe fof mbaɗi souhaite actuellement.
Lamɗo Sénégal kese o Bassirou Diomaye Faye fuɗɗima yewtidde e leyɗele yaltuɓe ɓe Burkina, Niger e Mali. Ardiiɓe ɓe CDAO to tumo yamiroore yo haaldu e maɓɓe, ɓe paamodira haa ɓe ngarta e galle maɓɓe ɓaade CDAO ko kamɓe fof njeyi. Yoro Mangara, Paris, VOA Fulfulde.
heɗiyankoɓe tedduɓe, on paami jofi timmi taskaram dande fulɓe hande. Ko adi e waynodirde gallol ma wiyen gimol no iwrani en Cameroun ɓinguel gorko ko Bouba Fulani. Salmini heɗiyankoɓe jooɗiɓe yawnde Maroua ha hewta gawdere ka nana Ibrahima maire joɗimmo gawdere, salminago ma yettike. Mi weltanike Abdourahmane Dia e Lionel Gahima ko kamɓe wallitilan Washington ɗo no nde yewtere hewtira on. Mi jarni kadi nultodiraɓe VOA Fulfulde. Komi woni ceerno mo Doumba, hiɗen okkidiri aadi e yontere arore si Allah jaaɓi ɗo e ɗum do wawi heditade o taskaram ka mejaje rendo amen Facebook e WhatsApp jokke kanal WhatsApp amen kadi hendo don taskaram o e kala jantoje de kisam adon bawi kadi neldude men jiande mon e tobbe subade yontere kala ka tongode WhatsApp amen e hino do tongode den kowal didi kowal didi tati kowal nay jenay jetati kowal jego on jarama.